on the beat. Blaze again. MT. The money came. Nimekubali kunipenda mimi na uwezo sina. Niko tayari nizikwe na wewe nife mazima. Chonde chonde my baby ma. Nizi shida tunapita. Usinache kisasi na Eze pilika pilika na umiza kicho mwezako I feel so bad. Yani nateseka na angaika. I don't like that. Mina jota unipepe. Nimechoka unibebe. Na nyumbani twende. Mina damu na maneno yao. Sauti zao chunga sana ma. Epokana na mashoga zako. Kundi zao siyo salama. Bado, mi kwako bado, 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 mi kwako bado, 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 baby, baby, uspende kuspeni na mambo ya mani. Miko ako amedi, ipo siku ntakivi mataji. Kuna wazema fataki, wanapenda kumwaga manoti. Wakisha anza kamati, siriza uchini chini kapeti. Ndo mana baby, mina nona nona. A baby ndo mana, kamoyo kana nyuma. Bado, miko ako bado. Bado, 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 mi kwako bado, 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 bado. Bado, mi kwako bado. Bado, 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 bado.